bwanjye bwose nabuha yewe kuko ni wowe shingiro ryo kubaho kwanjye ubuzima bwanjye bwose nabuhaye wowe kuko ni wowe shingiro yo kubaho kwanjye
icyo nuze icyawe nanjye ubwanjye n'uwawe na buri kise mufite mwamiko umpagishe na buri kise mufite mwamiko
yose nibiyuzuye nibyawe mwami wanjye hipfumba tuyikiganza cyawe uhaza ibyaremye isi yose nibiyuzuye nibyawe mwami wanjye hipfumba tuyikiganza cyawe uhaza ibyaremye
ibyo nunze n'ibyawe nanjye ubwanjye n'uwawe na buri kintu mfite mwamiko umpagije na buri kintu mfite mwamiko umpagije
no mu ijuru nta wundi ukwiriye gushimwa. Amen.